up on my lynch. Now
that's the money's
got
it. You are my Vauka.
But you should have a match jealousy. Never for a cup of famous. But I know I'm gonna make it anyway. But you should have a match
jealousy.
Never for a cup of famous. But I know I'm gonna make it anyway.
Walipona vwela time ya masese. Walipo wasugo nebo nalini nezeze. Nga tuakeba vena nishu kusowela shonso. Kudwinka mumano vali sate mushengeche. Nena patile luxury na donsa na inde. Natileka veko ushikunga pelente. Focus na mindi yali kulipine nkwete. Yoko nkwete kafuile kalunda kupako nkwete. Na pipi afike nshite ya kusombola. Hero wa makanta vese mkusombola. Shaba pele chance wanangani ya wubalansu. Makunu mabamka na kavo. Mule bima distance mbali baula. Watira na alipanda bati sichu wali baula. Ile popo kanomba ni devau. Ganga tawaba na vena TSL mburi diauka.
Kanishu waba machelasi.
Tawafuanga
befema.
Tawafuanga pike.
Maraino mbore mekirini.
Batila vuba tu kwa tila kofea bafeke. Satana mumano ne misango fese mazi. Tabafu hapo tukabe kofe mazi. Ale mpala lesa ilelo. Shaba pona busy life ya bamulelo. Muntu pa life ya njiteta kwa tese. Haivu mbele ndalama na nkwa kwa tefe. Songa wanku manya one day nishopa. Nishina kasa nikamune wishopwa. Ketu tipechi mtocho wapala. Nangu inga kosa tetu bulala pampam.
Nalishi baba majera. But I know I'm gonna make it anyway. And if you ever match it,
I'll see.
Never for a cup of famous. But I know I'm gonna make it anyway. And they won't buy.
But I need to touch a lot.
I need to know my.
And I need to know my.
And I need
to know my. And I need to know my. Mr. Sevya Balwansha
El Peter
Ole Squad na Mimona
On it
Wanaende kurocha.